Nkuko uri kureba kuri iyo skrini yawe, uriho urareba umwana mukunda muri benshi cyane, yitwa Hirwa Beni Kristera. Uyu mwana abantu benshi bamukunda ku rwego rwo hejuru, ngira ngo n'umwana igikundiro kiwe donc cyazamutse ubwo donc bamubonaga kenshi ariho abwiriza ubutumwa bwiza, abantu benshi bakamutangarira ku buryo mu by'ukuri umwana ungana gutyo yajya imbere akabwiriza, kandi ukumva ibintu ari kuvuga mu by'ukuri arabwiriza ubutumwa bwiza, arigisha urukundo, ndetse rimwe na rimwe yanatanga ibitekerezo byerekeye ku ijambo ry'Imana, uko abantu bagomba kubana, uko abantu bagomba kubaho. Uyu mwana mu by'ukuri agatangarirwa n'imbaga, abantu benshi baheraho bamukunda, bamufata nk'igitangaza, bati uyu mwana ntabwo asanzwe. Kandi koko ntabwo asanzwe, kubera ko yatangiye kubwiriza. Hari aka video nabonye akiri umwana mutoya ataruzuza n'imyaka nk'itandatu, ari mu myaka ine itanu gutyo. Ni umwana wakuriye mu rusengero, wakuriye mu ntebe zo mu rusengero, yakuriye mu rusengero yigisha agira gute, akunda Imana, akunda kujya mu rusengero. Wumve ngo ariko rero mujye mu bintu mujye mubyitaho, kubera ko burya na Yesu murabizi uburyo ababyeyi be hari ukuntu bakundaga kumubura. Yigiriye mu rusengero bakamushakisha bati arihe arihe, yigiriye mu rusengero yagiye gusenga. Urumva rero n'umwana mu by'ukuri uburyo yakuriye mu rusengero, abantu benshi baramukunze cyane. Ndetse n'ubu ngubu ndibuka mu kwezi kwa gatanu akora impanuka, abantu benshi bari bababaye cyane, gusa Imana yaramurinze. Bimeze gute kuri Hirwa Beni Kristera? Hari inkuru twakugejejeho mu kwezi kwa gatandatu gutyo, tuvuga ko Hirwa Beni Kristera yasoje amashuri y'ibanze cyangwa se ya primeri, ngira ngo nk'uko twabagejejeho ubundi yize kuri groupe scolaire Apacope. Kuri Apacope nicyo kigo yizeho, yanakoze na graduation. Urumva ikigo bagura na graduation bakambara amakanzu. Apacope nabo ntabwo ari ikigo nyine cyiyoroheje. Uyu mwana rero kuri ubu ngubu ni amakuru meza, amakuru ashimishije. Buriya hari ukuntu Imana iguhereza ibintu byose ikaguha ubwenge, yarangiza ikaguhereza n'imigisha. Kugira ubwenge yego ni umugisha, ariko hari ukuntu rwose imigisha iza Imana ikayikwirukanyishaho, aho waba uri hose ukaba uzengurutswe n'imigisha. Nk'abantu mwe wumve birarenze, ibi bintu n'Imana yabikoze kuri uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 12 Hirwa Beni Kristera. Kuri ubu ngubu yatsinze ikizamini cya leta, ngira ngo murabizi ko ubu ngubu hari abantu bari kuvuga ngo umwana wanjye yagize 80 none yoherejwe muri 12 years basic education. Bati byagenze gute? Ngira ngo murabizi mu bantu hafi abanyeshuri ba hafi 170 gutyo, abahawe kwiga muri boarding cyangwa se muri segonde, nkuko ngo uyu muntu ngo ni umusegonderi mu bihe byacu twiga ngo ni umusegonderi nyine akiga aba mu kigo, n'abandi 15,000 n'abanyeshuri 15,000 barengaho, abanyeshuri 15,000 mu gihe abana 150,000 bose boherejwe mu 12 years basic education kwiga nyine bataha iwabo. Ni ukuvuga ngo muri aba bana 15,000 barengaho gakeya, uyu Hirwa Beni Kristera yabonetse muri aba bana 15,000 babonye kwiga muri boarding. Wumve ngo abafana biwe, ngira ngo abantu benshi baramufana, mw'abantu umwe abantu benshi bafana uyu mwana baramukunda. Nyine utamukunda sinzi uko icyo waburi cyo udakunda uyu mwana cyangwa se utamwemera, kubera ko nyine uburyo yigaragaje akiri umwana akwiriye igikundiro, akwiriye gukundwa. Uyu mwana yagize amanota 86 n'ibice bitandatu ku ijana pourcentage 86 n'ibice bitandatu ku ijana. ntekereza ko Beni iyatsindwe yari kuba ikibazo gikomeye cyane. Abantu benshi bari kuvuga wa mwana yatsinzwe, ubundi Imana senga ni Imana senga kukitamuhereje amanota, ariko se twarabivuze, none dore yohereje muri 12 niho yoherejwe, none twarabivuze, ariko Imana yagize gute yabikoze uyu mwana n'ubundi bwa bwenge n'ubundi bwo kubwiriza ijambo ry'Imana, bwo kumenya ijambo ry'Imana, no mu ishuri birajyana imigisha iba imwomyeho amanota 86 n'ibice bitandatu. Imagine, ni amanota menshi cyane. Uyu mwana kuri ubu ngubu nabonye yoherejwe ku kigo ni Ecole Secondaire Mbogo, giherereye mu majyepfo, ni muri Huye, Kigoma. Ubwo agiye gutangira mu wa mbere secondaire. Wumve abantu benshi bari kwishimira Hirwa Beni Christera, uburyo Imana yabanye nawe mu bizamini. Donc ntibize kuza kuba byarangirira kuvuga ngo yambaye ikanzu, ngo yize mu kigo cyiza, ngo bamwishyuriye Minervale. Oya, urumva none mu kizamini cya leta kandi bakora karasisi baba bambaye amakanzu basoje primeri yari imbere. None nanone n'umwana w'umuhanga, n'umwana ufite imigisha y'Imana, n'umwana mu by'ukuri Imana donc yabaye imbere. Donc ni kigaragaza nyine ko uyu mwana afite umugisha usendereye. Ababyeyi be rero nabo byabashimishije byo ku rwego rwo hejuru, aho bagize bati Hirwa Beni Christera, unejeje imitima yacu nk'ababyeyi, ariko kandi unejeje n'abanyarwanda muri rusange, kandi unejeje abarimu bawe, kandi inshuti zawe ku isi yose zirishi nye kubw'insinzi yawe. Amanota 86 n'ibice bitandatu, tukwifurije amahirwe masa kuva senior 1 kugeza senior 6. Nziko hari inshuti zisenga, ariko kandi hari n'izikora ngo byose bigende neza. Aya ni amagambo ababyeyi ba Bahirwa Beni Christera batangaje mu by'ukuri, nyuma yuko nabo babonye uburyo umwana wabo yateye intambwe imeze gutya, akagira aya manota angana gutya, noneho akaboneka mu banyeshuri bakeya bahawe ibigo bya boarding cyangwa se kwiga bacumbikirwa, kuba yabaye umusegonde. Reka mivuge gutya, ku igihe twe twiga twitwaga abasegonderi, wajyaga muri internat. Umusegonderi yaje bakakwita umusegonderi. Kuba rero abaye umusegonderi rwose ni ibintu byiza, abantu benshi bari gukomeza kubyishimira cyane. Hirwa Beni Christera ni umwana w'ikinege kuko yavutse ari umwe. Ni kenshi nabonye ku mbuga nkoranyambaga aba babyeyi ba Beni bagenda bandikira ko se mwabyara kandi kana umwana kuko afite imyaka 12 mwamukurikiza, ariko nta wamenya mwabantu mwe buriya haba hari impamvu. Haba hari impamvu Beni afite imyaka 12 niwe mwana wenyine uvuka ku babyeyi bafite wenyine. Beni rero akaba afite papa wiwe w'umuvugabutumwa yitwa Singira nkabo Boniface. Boniface asanzwe ari umubwiriza butumwa ukorera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Beni kandi afite mama witwa Mbarushimana Jeanne d'Arc. Uyu Mbarushimana Jeanne d'Arc akaba ari umuririmbyikazi muri korali yo mu rusengero rwa ADPR hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane ko ariho ababyeyi biwe babarizwa. Hirwa Beni Christera nawe akaba ari umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, akaba yaratangiye kwigisha ijambo ry'Imana atanga impanuro zigiye zitandukanye zuzuyemo urukundo no gukundisha abantu Yesu Kristo. Akiri muto cyane ataruzuza imyaka igera kuri 6, yigishaga ijambo ry'Imana akavuga ubutumwa agatanga n'impanuro nziza z'abagenzi berekeza mu rugendo rwo mu ijuru. Beni yigeze kubona igihembo cya Winner Preaching cy'umwana wavuze ubutumwa kurusha abandi bana. Rero kuva akiri muto yatangaje benshi bivanye n'ukuntu yigisha ijambo ry'Imana kandi yicisha bugufi. Ikindi ni umwana utarigeze ukubagana nk'abandi. Mu gihe abandi bana bo mu rungano rwe wasangaga bakubagana bakiri batoya, uyu mwana we ntabwo yigeze arangwa no gukubagana, kubera ko Beni yagiye arangwa no kumvira, kwitonda no kwicisha bugufi. Ariko kandi yakunze kumvikana abwira abantu ko dukwiye kurangwa n'urukundo mu gufasha abandi abandi bantu bene yigeze kubwira papa we ko we guhabwa atabyishimira ahubwo icyo yishimira ari uko iyo ahaye abandi ariho ababonye imigisha myinshi cyane ubwo ni nka wa mugani uvuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa so nuko ngo kubimeze uyu mwana wakuze akuriye mu rusengero wakuze akunda Kristo nuko byagenze abantu benshi bari gukomeza kumwishimira cyane abantu benshi bari gukomeza kumuha congratulations bitewe n'iyi ntambwe mu by'ukuri ikomeye cyane uyu mwana w'ubwenge uburyo nyine yakuze afite ubwenge mu by'Imana ndetse no mu ishuri akaba bifitemo umugisha mu by'ukuri nabwo ibintu by'ishuri akaba byumva neza ariko kandi mutagira ngo bipfa kwizana burya yabari discipline uburyo umwana arangwa na discipline ibyo akora byose akumvira agakurikira ibyo byose nibyo mu by'ukuri byatumye umwana agera kuri iyi nsinzi ariko kandi no kubaha Imana ku buryo buri umwe wese arebeye kuri uyu mwana Beni Christella imyitwarire yiwe hari ukuntu nawe mu rugendo rwiwe rwose byabyiza cyane ndabakunda nitwa Shadow iyi ni Shadow 250 TV niba utarakanda subscribe ubikore tujye tubana 5 kuri 5.